Inshuti bakundwa, mbibutse ko turi gusoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Tugeze ku gice cyacyo cya 21 mu ntara za kure. Iki gice gishingiye mu byakozwe n'intumwa, igice cya 16 umurongo wa 7 kugeza ku wa 40. Igihe cyari gisohoye kugira ngo inkuru nziza yamamazwe hakurya y'imipaka ya Aziya nto. Inzira yategurirwaga Pawulo na bene se kugira ngo bambuke bajye mu Burayi. Bageze i Tiroa ku nkengero z'inyanja ya Mediterane, byageze nijoro Pawulo arerekwa abona umugabo w'umunyamakedoniya ahagaze amwinginga ati: "Ambuka uzi Makedoniya udutabare." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 9. Iryo hamagara ryari itegeko kandi ryasabaga ko adatindiganya. Luka waherekeje Pawulo, Sila na Timoteo mu rugendo rwose bagiriye mu Burayi aravuga ati: "Amaze kurota izo nzozi, uwo mwanya dushaka kujya i Makedoniya kuko tumenye yuko Imana iduhamagariye kubabwira ubutumwa bwiza. Nuko dutsukira i Tiroa, turaromboreza tujya i Samotirake, bukeye bwaho tujya i Neapoli, tuvayo tugera i Filipi, ni umudugudu wa mbere wo mu ntara y'i Makedoniya wubatswe n'Abaroma bahimukiye." Byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 10 kugeza kwa 12. Luka akomeza avuga ati: "Ku munsi w'isabato tuva mu mugi tujya ku mugezi, ahantu twatekerezaga ko abantu basengera. Nuko turicara tuganira n'abagore bari bahakoraniye. Umwe muri bo witwaga Lidia wo mu mugi wa Tiyatira, yari umucuruzi w'imyenda itukura ihenda. Yari asanzwe asenga Imana, maze adutega amatwi kuko Nyagasani yamuhaye umutima wo kwita ku byo Pawulo yavugaga." Byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 13 n'uwa 14. Lidia yakiriye ukuri anezerewe. Uwo mugore nabo mu rugo rwe barahindutse maze barabatizwa, nuko ahera ko yingingira intumwa gucumbika iwe. Igihe intumwa zamamazaga iby'umusaraba zagendaga zikora umurimo wazo wo kwigisha, umukobwa waraguraga wari uhanzweho na dayimoni yabakurikiye asakuza ati: "Abo bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose kandi barababwira inzira y'agakiza." Iminsi myinshi akomeza kubigenza atyo. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 17 n'uwa 18. Uyu mukobwa wari igikoresho gikomeye cya Satani yari yaratumye ba shebuja bakira kubera ubupfumu bwe. Ibyo yakoraga byari byaratumye gusenga ibigirwamana bigira agaciro. Satani yamenye ko ubwami bwe butewe, maze akoresha uriya mukobwa kugira ngo arwanye umurimo w'Imana, yiringiye ko azavanga uburyarya bwe n'ukuri kwigishwaga n'abamamazaga ubutumwa bwiza. Amagambo uyu mugore yavuze yagaragaraga nk'aho ari meza, nyamara yari igitutsi ku kuri kwigishwaga. Yarangazaga ibitekerezo by'abantu ntibyite ku nyigisho z'intumwa, kandi agahesha ubutumwa bwiza agaciro gake, kandi kubw'ayo magambo abantu benshi bizeye ko abantu bavugaga buzuye umwuka n'imbaraga y'Imana nabo bakoreshwaga n'umwuka umwe nk'uwo wakoreshaga iyo ntumwa ya Satani. Intumwa zamaze igihe zihanganira uku kurwanywa, maze Pawulo akoreshejwe na Mwuka Muziranenge ategeka uwo mwuka mubi kuva muri uwo mukobwa. Guhita aceceka byemeje abantu ko intumwa ari abagaragu b'Imana kandi na dayimoni yazimenye, bityo akaba yumviye itegeko ryazo. Umwuka muba muvuyemo kandi yongeye kugarura ubwenge, wa mukobwa yahisemo guhinduka umuyoboke wa Kristo. Ba shebuja bababajwe no kubura inyungu bamubonagaho. Babonye ko ibyiringiro byose byo kubonera amafaranga muri ubwo bupfumu byari bigeze ku iherezo, kandi ko aho bakuraga inyungu hagiye gufungwa mu mwanya muto niba intumwa zemerewe gukomeza umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza. Abandi bantu benshi bo muri uwo mugi bari banejejwe no kunguka amafaranga binyuze mu bushukanyi bwa Satani. Aba bantu batinye imbaraga yari gutuma umurimo wabo uhagarara, barwanyije byimaze y'abagaragu b'Imana. Bajyanye intumwa imbere y'abacamanza barazirega ngo aba Bayuda bahagarika imitima cyane yabo mu mudugudu wacu, kandi bigisha imigenzo tuzira kwemera cyangwa kuyikora kuko turi Abaroma. Byakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 20 n'uwa 21. Abantu benshi bari aho barasakuje cyane maze bahagurukira kurwanya abigishwa. Urusaku rw'abo bantu benshi rwaganje abategetsi, maze baca imyenda y'intumwa banategeka ko izo ntumwa bazigirira nabi. Bamaze kubakubita inkoni nyinshi babashyira mu nzu y'imbohe, bategeka umurinzi kubarinda cyane. Nawe ategetswe atyo abajugunya mu nzu yo hagati, akomeza amaguru yabo mu mbago. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 23 n'uwa 24. Intumwa zarababaye cyane bitewe n'uburyo basize zifunzwemo, nyamara ntizigeze zivovota. Ahubwo mu ijoro ry'icuraburindi kandi ribabaje bari muri iyo gereza, bakomezanyaga bakoresheje amasengesho kandi bakaririmba basingiza Imana, kubera ko basanzwe ko bakwiriye gukozwa isoni kubw'umurimo w'Imana. Imitima yabo yari inejejwe n'urukundo rw'ukuri kandi rwimbitse bari bafitiye umurimo w'umucunguzi wabo.
Pawulo yatekereje akarengane yateje abigishwa ba Kristo kandi yashimishijwe n'uko amaso ye yari yarahumuwe ndetse n'umutima ugakangurirwa kumva ukuri gukomeye yasuzuguraga.
Izindi mbohe zatangajwe no kumva amajwi y'abasenga bakanaririmba yaturukaga mu cyumba cy'imbere muri gereza. Bari baramenyereye kumva urusaku rwa nijoro rw'imiborogo, kwivovota no kuvuma. Nyamara mbere y'iki gihe ntibari barigeze bumva amasengesho n'indirimbo ziva muri icyo cyumba cyijimye. Abarinzi ba gereza n'imbohe baratangaye kandi bibaza abo bantu bari bo. Abantu bari bashonje, bishwe n'inzara kandi bakubiswe cyane, nyamara bagashobora kwishima. Muri icyo gihe abacamanza basubiye iwabo bishimira ko ingamba zihuse n'imyanzuro bafashe byabashije guhagarika umuvurungano. Nyamara bari mu nzira baje kumva ayandi makuru yerekeye imico n'umurimo by'abantu bari baciriye urubanza rwo gukubitwa no gufungwa. Babonye wa mukobwa wari warabohowe mu mbaraga za Satani kandi batangazwa no guhinduka kwagaragaraga mu maso ye no mu mico ye. Mu gihe cyari cyarashize, uwo mukobwa yari yarateje ibibazo byinshi muri uwo mudugudu, none ubu yari atuje kandi afite amahoro. Babonye ko bari bahanishije bariya abantu babiri igihano kibabaje cyashyizweho n'itegeko ry'Abaroma, baricujije maze biyemeza ko mu gitondo barategeka ko intumwa zirekurwa mu ibanga kandi zikava mu mudugudu ziherekejwe, bakazigeza aho zitahura n'ibyago bitewe n'imvururu za rubanda. Mu gihe abantu bari abagome kandi bafite inzika ndetse batitaye ku nshingano zikomeye bari bafite, Imana yo ntiyari yaribagiwe kugirira abagaragu bayo ubuntu. Ijuru ryose ryari ryitaye ku bantu bagirirwaga nabi ku bwa Kristo, kandi abamarayika boherezwaga gusura inzu y'imbohe. Igihe bazaga, isi yaratigise, inzugi za gereza zari zifunze cyane zarakingutse, iminyururu yo ku maboko no ku maguru iradohoka iva mu maboko n'amaguru y'intumwa, maze umucyo mwinshi wuzura mu nzu y'imbohe. Umurinzi w'inzu y'imbohe yari yarumvise amasengesho n'indirimbo by'intumwa zari zifunzwe maze aratangara. Igihe binjizwaga mu buroko, uwo murinzi yari yarabonye ingoma zabo zikibyimbye kandi zivirirana, kandi nawe ubwe yari yarashyize ibirenge byabo hagati y'imbago. Yari yaribwiye ko azumva bataka kandi baniha, ariko yumvise indirimbo z'ibyishimo no guhimbaza. Uwo murinzi yari asinziriye ari kumva amajwi y'izo ndirimbo, maze aza gukangurwa n'umutingito ndetse no kunyeganyega kw'inkuta z'inzu y'imbohe. Yakangukiye hejuru maze acibwa intege no kubona inzugi zose z'inzu y'imbohe zikinguye. Yatewe ubwoba n'uko imbohe zacitse. Yahereye ko yibuka ukuntu mu ijoro ryabanje yari yarindishijwe Pawulo na Sila, bityo amenya ko ubuhemu bwe buri buhanishwe urupfu. Yuzuye agahinda mu mutima maze yiyumvisha ko icyiza ari uko yakwiyica aho kugira ngo yicwe n'urw'agashinyaguro. Yakuye inkota ye maze ari hafi yo kwisogota, nibwo yumvise ijwi rya Pawulo amubwira amuhumuriza ati, "Wikwigirira nabi, twese turi hano." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 28. Buri muntu yari mu mwanya we ahagaritswe n'imbaraga y'Imana yari yagaragariye muri iyo mbohe imwe. Ubugome umurinzi w'inzu y'imbohe yari yaragiriye intumwa ntibwatumye zimurakarira. Pawulo na Sila bari bafite umwuka wa Kristo, nta mwuka wo kwihorera bagiraga. Imitima yabo yari yuzuye urukundo rw'Umukiza, bityo nta mwanya yari ifitiye urwango rw'ababarenganyaga. Umurinzi w'inzu y'imbohe yarambitse inkota ye hasi, afata itabaza maze yihutira kujya mu cyumba cy'imbohe cy'imbere. Yifuzaga kureba abo bantu bari baragiriwe ubugome, ariko bo bakitura ineza abari bo. Ageze aho intumwa zari ziri, yikubise imbere yazo zisaba imbabazi. Yabakuye muri ako kumba kijimye, maze abagejeje hari umucyo arababaza ati, "Batware, nkwiriye gukora nte kugira ngo nkire?" Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 30. Umurinzi w'inzu y'imbohe yari yahinze umushyitsi igihe yabonaga uburakari bw'Imana bwigaragariza mu mutingito. Igihe yatekerezaga ko imbohe zacitse, yari yiteguye kwiyicisha inkota ye, ariko ubu ibintu byose byari bifite ingaruka ntoya ugereranyije n'ibintu bishya kandi bitangaje byakoze ku bitekerezo bye ndetse n'icyifuzo cye cyo kugira amahoro n'ibyishimo byerekanywe n'intumwa, nubwo zari mu mubabaro no kugirirwa nabi. Yabonye umucyo w'ijuru mu maso yabo. Yamenye ko Imana yari yaje gukiza ubugingo bwabo mu buryo bw'igitangaza, kandi n'amagambo ya wa mukobwa wari ufite dayimoni agaruka mu bitekerezo bye. Ayo magambo yari aya ngo, "Aba bantu ni abagaragu b'Imana isumba byose, kandi barababwira inzira y'agakiza." Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 17. Afite kwicisha bugufi kwimbitse, yasabye intumwa kumwereka inzira y'ubugingo. Baramusubije bati, "Izera umwami Yesu, urakira ubwawe n'abo mu rugo rwawe." Bamubwira ijambo ry'umwami Yesu n'abo mu rugo rwe bose. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 31 n'uwa 32. Umurinzi w'inzu y'imbohe yogeje inguma z'intumwa arazigaburira, Ibyo birangiye ahera akabatizanywa n'abo mu rugo rwe bose. Imbaraga itunganya yasakaye mu nzu zindi z'imbohe, maze intekerezo zabo bose zitegura gutegera amatwi kuri intumwa zavugaga. Bemeye ko Imana Pawulo na Sila bakoreraga ariyo yababohoye mu buryo bw'igitangaza. Abaturage b'i Filipi bari baratinyishijwe cyane n'umutingito, maze mu gitondo igihe abayobozi b'inzu y'imbohe babwiraga abacamanzi byari byabaye mu ijoro, baratangaye bahera ko bohereza abasirikare ngo bajye kurekura intumwa. Ariko Pawulo yaravuze ati, badukubitiye imbere y'abantu nta rubanza rwadutsinze, kandi turi Abaroma badushyira mu nzu y'imbohe, none barashaka kudukuramo rwihishwa, ahubwo bari bo bazi ubwabo badusohore. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 37. Pawulo na Sila bari abaturage b'Abanyaroma, kandi uretse gusa igihe yabaga yakoze icyaha gikabije ubugome, gukubita umuroma cyangwa kumuvutsa uburenganzira bwe bidaciye mu rubanza byari binyuranye n'amategeko. Pawulo na Sila bari barashyizwe mu nzu y'imbohe ku mugaragaro, bityo banze kurekurwa mu ibanga abacamanza batagize ubusobanuro bwumvikana batanga. Igihe abatware babwirwaga icyifuzo cy'intumwa, bafashwe n'ubwoba, batinya ko intumwa zizarega ku mwami w'abami, maze bajya mu nzu y'imbohe basaba Pawulo na Sila imbabazi kubera ko babarenganyije ndetse n'ubugome babagiriye. Bahera ko bo ubwabo babavana mu nzu y'imbohe, babasaba no kuva muri uwo mudugudu. Abacamanza batinya uburyo abantu bemera intumwa, kandi batinya n'imbaraga yari yaje gutabariza inzirakarengane. Iyo bakurikiza amabwiriza Kristo yari yarabahaye, intumwa ntabwo zagombaga kwihambira ahantu zitifuzwaga. Bamaze gusohoka mu nzu y'imbohe, binjira mwa Rudiya, babona bene data, barabahugura, baragenda. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 umurongo wa 40. Intumwa ntizigeze zicuza ko zarohiye ubusa i Filipi. Zari zarahuye no kurwanywa kwinshi n'akarengane, ariko uko batabawe n'Imana bakabona guhinduka k'umurinzi w'inzu y'imbohe n'abo mu rugo rwe, byasimbuye agasuzuguro n'umubabaro bari barihanganiye. Inkuru yo gushyirwa mu nzu y'imbohe kwabo barenganyijwe no gufungurwa kwabo mu buryo bw'igitangaza byasakaye hose muri iyo ntara, byatumye umurimo w'intumwa umenyekana mu bantu benshi batari kuzigera bagerwaho n'intumwa. Imirimo Pawulo yakoreye i Filipi yatumye hashingwa itorero ry'abizera bakomezaga kwiyongera cyane. Umwete we no kwitanga ndetse n'ubushake bwe bwo kubabazwa ku bwa Kristo byateye impinduka ikomeye mu bantu bari bamaze guhinduka. Bahaye agaciro kuri intumwa zari zaritangiye cyane, kandi biyegurira umurimo w'umucunguzi wabo byimazeyo. Pawulo mu nyandiko ye yandikiye Abanyafilipi yerekanye ko itorero ry'i Filipi ritigeze risimbuka karengane. Abivuga muri aya magambo ati, kuko mutahawe kwizera Kristo gusa, ahubwo mwahawe no kubabazwa kubwe, mufite kurwana mwambonanaga. Nyamara bari bashikamye mu kwizera, ku buryo Pawulo avuga ati, nshima Imana yanjye iteka uko mbibutse, kandi uko mbasabiye mwese iteka ryose, mbasabira nezerewe kuko mwafatanije nanjye umurimo wo kwamamaza ubutumwa bwiza, muhereye ku munsi wa mbere mukagezana n'ubu. Abafilipi igice cya mbere umurongo wa 29 kugeza kwa 30. Mu mijyi ikomeye ahantu hose intumwa z'ukuri zihamagarirwa gukorera, haba intambara ikomeye hagati y'imbaraga z'icyiza n'iy'izikibi. Pawulo yaravuze ati, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima. Abefeso igice cya 6 umurongo wa 12. Kugeza ku mperuka y'ibihe hazahoraho intambara hagati y'itorero ry'Imana n'abayobowe n'abamarayika babi. Abakristo ba mbere bahamagarirwa kenshi guhangana n'imbaraga z'umwijima imbona nkubona. Yifashishije amayeri n'akarengane, umwanzi yagerageje kubateshura ku kwizera nyakuri. Muri iki gihe ubwo imperuka y'ibintu byose byo ku isi irushaho kwegereza, Satani arakoresha imbaraga zidasanzwe kugira ngo yigarurire isi. Arategura gahunda nyinshi kugira ngo yigarurire intekerezo z'abantu no kubarangaza bavana mu kuri kw'ingenzi kubayobora kugakiza. Muri buri mujyi abambari be bakuru ubutaruhuka bari mu dutsiko tw'abarwanya amategeko y'Imana. Umushukanyi ukomeye ari ku murimo kugira ngo ateze urujijo no kwigomeka, kandi abantu bariho buzuzwa umurava udahuje n'ubwenge. Gusayisha mu byaha biragenda bigera ku rwego rwo hejuru bitigeze bigeraho mbere, ariko abavuga ubutumwa bwiza benshi bararangurura bati amahoro n'umutuzo. Nyamara intumwa z'Imana z'indahemuka zigomba kujya mbere zishikamye mu murimo wazo. Zambaye ubwiza bw'ijuru, zigomba gukomeza kujya imbere zishize ubwoba kandi zinesha, zitigera zicogora ku rugamba kugeza igihe buri muntu wese uri aho zishobora kugera azakira ubutumwa bw'ukuri bugenewe iki gihe.